Sabiti tulamusa mwena mwena abali mukuuliza mu nsi yonna mu linnya ery'omuwendo ya Mukama waffe Yesu Kristo. Ng'oggyeeko obulwadde buno, Mukama Katonda alabiridde era ffe nno mu kiseera kino eky'obubi tulabirirwa n'emmere ey'omwoyo. Mukono gwa Mukama gukyali waggulu wa byonna byonna era emirembe n'emirembe tujja kubeera ddala waggulu. Ekigambo eky'omusaalaba ge maanyi aga Katonda gye tuli. Mukama waffe yawangula okufa emagombe era n'abalabe. Tussaayo okuweereza kuno mikono gya Mukama era tumusaba era olw'omukisa gwe oguberawo emirembe n'emirembe era twebaza Katonda emirundi gyonna gyonna olw'ebintu byatuwadde n'ekigambo ekyasuubizibwa n'obulongoofu bwennyini obwa Katonda busobola okuwulirwa mu nsi zonna Mukama Katonda okutuusa leero alabidde buli kimu era ajja kweyongera okukola kino bakyankula kya ngeri kyekyo nti okukkiriza kwaffe kwasibwa ddala mu kigambo kya Katonda olw'ebisuubizo byakyo byonna byonna olw'ekisa tuli basika ebya obwa Katonda era wamu ne Yesu Kristo era Mukama atuwenno fena fena okusigala nga tuli bagumiikiriza era tusobole okumanya ebisuubizo Mukama ayongere okukkiriza kwaffe leero era ffe tumugondere era mazima ddala Yesu Kristo amangu nnyo ddala atusemberedde leero Mwoyo Mutukuvu kubanga amanyi nti buli omu muffe kyamanyi era agenda kujja gye tuli fena fena era mazima ddala kiwandikiddwa nti oyo ayita erinnya lya Mukama alirokolebwa ekigambo kya Mukama Katonda kijja kutuukirizibwa olunaku olwaleero mu nsi yonna yonna era togenda kuddayo bwereere bw'obanga omaliridde ng'oyita erinnya lye omukisa gw'oyo omuyinza ebintu byonna byonna gubeere ku ffe fena fena nga tusaba nandibadde nandyagadde nsome ekitabo ekyennyanjula okuva mu Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okuna tusoma obunyiri obusooka obutaano Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okuna n'okuzikira mu maaso ga Katonda ne Kristo Yesu alisalira omusango abalamu n'abafu era n'olw'okulabika kwe n'obwakabaka bwe buuliranga ekigambo kubirizanga mu bbanga erisaaniramu n'eritasaaniramu weerage n'ennyanga buuliranga n'obugumiikiriza kwonna okugumiikiriza kwonna n'okuyigiriza kubanga ebiro birijja bwe balikkiriza okuwulira okuyigiriza okw'obulamu naye amatu gabasiwa balikuŋŋaanya abayigiriza ng'okwegomba kwabwe bo bwe kuli baliziba amatu okulekanga amazima balyekuuma okugobereranga enfumu obufumu naye gwe mukuŋŋaanga mu byonna bonaabonera kolanga awo no tugenda kusoma ak'omusanvu n'ekumi n'omusanvu nwanye okulwana okulungi olugendo ndutuusiza okukkiriza nkukuumye ekisigaddeyo enterekeddwa engule ey'obutuukirivu Mukama waffe gy'alimpeereza ku lunaku luli esala emisango ey'ensonga so si nze zeka naye era neebona abaagala okulabika kwe akanyira ka 17 naye Mukama waffe yayimirira kumpi nange nampa amaanyi nze ndyoke ntuukirize kye mbuulira eri abamawanga bonna balyoke bawulire ne ndyoka nandiyoka endokoka mukamwa kempologoma mukama wafe anankolanga mubu anankolanga okusa uwakabaka bwe obumuguru awebwenga ekitiibwa emirembe n'emirembe weewaawo era kino kya muwendo era kitukuvu kisa kyangeri ki kino ab'oluganda ne banyinaffe nti okubeera ddala ng'ensi tenasibwawo twalondebwa okubeerawo mu kiseera kino ekisembayo okuwulira obubaka buno enjigiriza eno ey'amazima ekigambo eky'amazima nga tukiwulira nga tukikkiriza nga tukisembeza nga tusembeza ne tufuna obulamu obutagwawo era bumpimpi tusabire awamu era muyimirire ku lw'ekyo kitaffe ow'omu ggulu omwagalwa n'emitima egyebaza tuditunudde waggulu gy'oli era tukwebaza nti twasinkanwa ekisa mu maaso go era okwagala kwo wamu n'obwesigwa bwo n'ekisa kyo nga kibeera naffe buli lunaku era ekigambo kino eky'omuwendo era kyekyo kisigala omusana eri obulamu bwaffe era kifuukira ddala ekitukuvu mu ffe nti tutasobola okubeera n'obutabuusabuusa kuno nti ggwe nti obeera mu mitima gyaffe ng'ekigambo era tuyambe okulwana olutalo olulungi awo nno tusobole okumaliriza emisinde gyo n'obuyambi bwabwo era tusobole okukuuma okukomawo okwo okw'amangu tukwebaza okuva mu ntobo y'emitima gyaffe olw'essuubi lino era n'obukakafu buno nti naffe nno waliwo engule ey'obutuukirivu kubanga twagala mukama beerawo olunaku olwaleero lw'abantu bo ekigambo kyo nga bwe kiri kuwulirwa n'okukkirizibwa okw'ekisa kyo okukolako okw'amaanyi okw'obununuzi mu kanisa mu bubaka era ne mu makanisa ag'omu maka eri buli omu n'abantu be era olw'ekitiibwa kyo era n'ekitiibwa kyo kirabisibwe wa omukisa okusingira ddala oyo akuumye ekigambo kyo era omwesigwa wa olulimi lwe omukisa era mwogenda okwogera naffe era muzzeemu amaanyi nga mubiri bwagenda okwogera ekigambo kyo eky'enjawulo era n'abantu bona bona n'ebika era okuva wona wona abasinga abayitibwa tukwebaza nti ojja kweyongerayongera okubeera naffe ojja tukuuma okuyita mu kulumbibwa okw'abalabe era n'awamu ojja kututwala mu bwakabaka bwo obw'omu ggulu eri ggwe katonda wekka ow'amazima akola ebintu byonna byonna weebwa ekitiibwa okuyita mu butaggwaawo mu linnya lya Yesu Kristo weewaawo nange nno namusa mwena mwena mu ngeri esinga obulungi mazima ddala tugattiddwa buli omu era ne mukama ekigambo ky'ennyanjula mazima eri nze kigambo mazima kyanjawulo era gye bujja ŋŋenda kukijja kuddamu era mu kiseera kino nandyagadde okulamusa mwena mwena era nga nyongerayo okulamusa okuva eri abooluganda bangi okuva mu mawanga nkuyanja era abegase wabumu nafe eri okulangirwa kwa mazima era nga bwe tuwulidde okuva eri muganda waffe Bungatna kwe kwagala kwaffe era kwe kusaba nti abantu abangi abakatonda mu bantu bonna bonna ne mu nnimi ne mu mawanga bafune omukisa omujjuvu ogwa Katonda era ebikwatagana ku kiseera kino mu kiseera kye tutuuseemu baganda bange ne banyinaze ku kino mazima ddala bulijjo batugamba ku ebyo ebibeerawo oba mu Isirayiri oba mu byobufuzi oba mu byenfuna oba mu bulwadde buno obwa korona ne mu byonna byonna ebigendera ku ebyo amazima ddala kitundutundu ng'abantu gye batabeerangamu era nokubadde amawulire omunamawulire yagambye nti omuntu ayinza okutwalibwa nti omusango ku kino ekibiise kitandiise eri bonna abakeegattibwa ku kigambo kino ekibiika ku njuba kiringa ekipya naye nga kigambo kya Luyonaani ekitegeeza okubikkula ku kintu era mu Bayibuli yaffe biwandikiddwa nti okubikkulirwa kwa Yesu Kristo Bayibuli y'Oluyonaani ewandikiddwa kino ekigambo kino ekibiise ku njuba okubikkulirwa biseera biise nabalaga wano ku musingi ogwa Katonda nti amazima ddala yabikkula buli kimu ekyabikkulwa ng'akiraga era amazima twebaliza ddala ku lw'ekyo ne bwe kyetugambye kikwatagana ku biseera bino mazima kyekwasa ku ekyo nti tetukyasobola kukuŋŋaanira wamu era ekyo ekyetaagisa okutuuka olwaleero mazima kigumu okukyekuumira naye Katonda ajja kuteekawo ekisa ku bw'ekyo era mazima ddala tukkiriza nti mu kaseera ak'okumpi nnyo ddala buli kimu kijja kubeera kya njawulo era osobola okufumiintiriza bwe nkirowoozaako nga nze nga 28 omwezi ogw'ekumi n'abbiri mwena mwena mukimanyi ekyo kye kitegeeza omuweereza wange nkuŋŋanyiza abantu bange bonna bonna be nakola nabo endagaano olw'ekiweebwayo emyaka 45-46 fenna mu kifo kino nga tukuŋŋaana nga tukuŋŋaanya abantu ba Katonda awo mu 1976 gaali mawanga 33 agaakuŋŋaana mu kifo kino naye ekitundu ky'ekiseera ekirala ne kitandiika nti tewali muntu yenna akyetaagisa okujja era nandyagadde okwogera kino n'omutima gwange gwonna gwonna titwebaza eri Katonda nti ye yaggulawo enzigi mu nsi yonna yonna era nituuka ku kisembayo tusobodde okutwalibwa mu buntu era mu kino twakyogeddeko wano baluganda ne banyinaze muganda waffe omwagala Branham eyali omusajja owa Katonda obubaka obw'ekigambo obwamuweebwa mazima ddala mu bulamu bwe teyabuulira eri amawanga 12 ag'enjawulo, amawanga amalala 15 yali agakyalira bukyalizi, naye mu buntu teyaleeta newankubadde mu nsi emu, naye Katonda mu mazima ddala mu kiseera ekituufu yali akulembera era ng'aluŋŋamya. Awo nno wenkozesa ekigambo ye yalabirira byonna, nze nno ng'omuntu eyawulira era eyalaba obujulizi, yali mu nkuŋŋaana za muganda waffe nga mpulira, nga nfuna okumanya era nga ndaba n'ebyo Mukama yampa ekitundutundu amazima mu kulangirira olw'ekisa kye. Era eri kino neebaza, saamusaba ekyo, saategeerako nti Mukama asobola okwogera n'eddoboozi erirukika ng'ayogera era ng'ampa ebiragiro, nga ampa ebyokukola. Kuno kwali kusalawo kwe, era emirundi mingi mwe nalinga awamu n'owooluganda Branham olw'okusesanga ekirabo Katonda kyali amuwadde, kyali kiragirwa mu nze era ne ku nze, kyafuukira ddala eky'amazima ng'asobola okumbuulira ebintu ebyali biri eri obuweereza, era nga neewuunya nti nze nno nti nakiraba kyokka ng'ali mu kusaba, naye namala ne mufuna ne mu kutegeera ne mu kumanya ng'omuntu. Katukyogere mu wamu ku kino nti okusingira ddala mu kulaga ekyo tibangi bali kuwa ekyokulabirako ku muganda waffe Branham, naye nga bo bennyini tebaafuna kiragiro kyennyini okuva eri Katonda okubuulira ekigambo. N'olwekyo ebibuuzo bingi n'okuvuunula kungi, baoluganda ne banyinaze, waliwo obumanyirivu bw'emirundi ebiri kati nno beŋŋenda okubabuulira mu bungi nga mulaba ekyokulabira. Muganda waffe Bongadina abadde asoma ekigambo Mukama emyaka mingi egiyise kye yayogera nange mu kibuga Maseru, kyange ekigambo ekisinga okuba eky'omugaso era gye ndi okuva mu Bayibuli, Timoseewo ekyokubiri essuula y'okuna. Era ne ku ekyo sigenda kwerabira nga enkyalo etanatuuka. Omulundi gwange ogwasooka bwe nabuuzibwa bwibwatuka 7 nga bambuuza obutereevu bitegeeza ki era n'ebirala era n'ebirala, awo nga ŋŋamba bugambi nti ndeka mu ddembe, sirina kyakkola ku ekyo. Ekitawandiikibwa tekiri eri okulangirirwa, era tukisoma mazima mu kitabo eky'okubikkulirwa nti towandiika ebibwatuka 7 byebyogedde. Kino nno okuviira ddala ku lubereberye nali nakyo mu birowoozo. Awo nno ne wajja enkeera lwako, nga bw'owulira eddoboozi lyange, omuweereza wange, imuka era osome. Timoseewo ekyokubiri, anja kwogera naawe. Awo nange ne ntandiika akanyiriro akasooka okutuuka kw'okutaano. Nafukamira wansi nga neebaza Mukama nti ampadde ekisa, nampa okuba nga neekalirisa obutagenda mu bintu kyonna kyonna, naye okubuulira ekigambo ekyawandiikibwa. Era nkusigirira mu maaso ga Katonda ne Mukama waffe Yesu Kristo, okubuuliranga ekigambo, oba bakisiima oba tebakisiima, bannyonnyole, banenye era bayigirize, kubanga ekiseera kiri mu kujja bwe balirekera okuwulira enjigiriza ey'amazima. Naye nga bamaliridde okuwuliriza abayigiriza enfumo, awo Katonda alabirira ekiragiro kye. Abooluganda ne bannyinaze, kino nno byonna byogeddwa wano. Tetekwali kwagala kwa munabbi, okufukibwako amafuta ak'obutukuvu kwasibwa eri abo, era n'okuluŋŋamizibwa okw'Omwoyo Mutukuvu bo baali okwogeranga Mukama bw'ayogera. Okusookera ddala yalabanga mu kubikulirwa, ne batunulaganangako, era laba ne babuulira ebyo Katonda bye yabalagira. Era mazima ddala twebaza n'emitima gyaffe gyonna nti mazima kiwandikiddwa mu Malaki essuula ey'okusatu n'olunyiriri lw'omusanvu, Amosi 3:7, nti Katonda abikkulira ebyama be eri bannabbi be. Era eri ekyo nandyagadde nsome kati ekigambo ebbaluwa ya Peetero ey'okubiri essuula esooka, n'akanyira ko 17. Kubanga yaweebwa Katonda Kitaffe etendo n'ekitiibwa, eddoboozi bwe lyava mu kitiibwa ekimumasaamasa ne lijja gy'ali bwe liti. Ono ye mwana wange omwagalwa, gwe nsanyukira ennyo. Anyiriko 18, n'eddoboozi eryo ffe ne tuliwulira nga liva mu ggulu. N'eddoboozi eryo twaliwulira nga liva mu ggulu. Bwe twali awamu naye ku lusozi olutukuvu. Kana ffenna tumanyi, kino kiri mu Matayo 17. Awo nno tweyongere tusome.
Umso fester steht uns nun das prophetische Wort.
Tugenda nga tweyongerako okusoma okulaba ebyawandiikibwa bannabbi bye baayogera. Mubisengako omwoyo, kubanga lyetabaaza eryakibwa munzikiza okutuusa obudde bwe bukeera. Okusookera ddala okutuuka wano, baganda bange ne bannyinaze abooluganda ab'omuwendo mungi, njagala kutwalira obumu eri baganda baffe ababaweereza. Ekiseera kiri wano era omusana we guli mu kwawukanira n'ekizikiza, era amazima okwawukana n'obulimba tewali kugattibwa era kweyongerayo mu kulangirira eri abantu ba Katonda. Okubuulira okuva mu 1983 nga mpulira, era n'olwajjo n'enkya ya leero nga mpulira, era nayogera kiku ekyo eri baganda bange ne bannyinaze. Essomo lyali ekiseera eky'emyaka 40 era ng'atambulira mu ddungu, era ebyavaamu bava mu kkubo n'emitima gyabwe. Era emyaka 40 nga bali kulya maanu, emyaka 40 nga engatto ze zimu ezo, engoye ze zimu ezo, emyaka 40 nga bafuna okumanya Katonda mu buntu, okutuukirira kw'ekyo ekyali kisingawo, ekyo ekyali kyetaagisa. Naye awo ne wajja ekiseera ekyo ekyali kirina okwogerwa, ekyogerwa ku lusozi mu maaso g'abantu Abaisirayiri abaasala ne bayingira mu nsi esuubize. Era nakibagamba ng'ekiseera kiiseeko emabega, Katonda bagamba nti mu kiseera kyange kimpimpi nga ndi mu Yorodaani, amazima nayingira mu takisi nenyingira ne mu baasi, era neŋŋenda ku lusozi olwo Nebo. Ku lusozi olwo Nebo amakanisa gona gona ag'abakristaayo gaggulawo amaduuka gaabwe, era nga galimu ebintu bingi ebyawandiikibwa. Awo nno omuntu asobola okuva mu dduuka lino n'agenda muli, naye nabiyitamu ebyo byonna okutuuka ku nsonga yennyini. Awo nno ng'osobola okulaba Yeriko mukono ogwa kkono ogwa ddyo, era mukono ogwa kkono nga muliko kino, era natwala ekiseera kyange nze kennyini okujja okugenda okulaba oluvannyuma nga Mukama bwe yatwala okuviira ddala eri Yoswa. Yoswa bwe yatandikira olugendo lwe okwolekera Yuda waggulu ng'olaba omugga gwa Yorodaani nga gukulukuta mu maaso gaffe, era emabega wa Yeriko. Era kino nkyogera kuba nti eri nze kirina kye kitegeeza nti ffenno tutuuse era tuli mu kiseera ekyo, era ffenna ffenna tumanyi n'obuweereza bwa muganda waffe Branham ekiseera kimu era ekitundu kimu kisoboka kyatuuka ku nkomerero yaakyo. Ekyo kiringa bwe kiri, era tewali muntu yenna asobola okukikyusa, era bwe kiri bwe kityo, era bw'otyo bonna okisembeza. Naye ekyo yalabirira byonna. Emirundi emeka kye mbagambye wano, emyaka 15 nali nkola era nali mbuulira. Naye nno mwezi ogwokuna 1966 bwe nadda okuva ku maziika agannabbi, ekikolwa ekyasooka kye nakola wano, nawaayo ebbaluwa yange ey'okulekulira. Abantu ne bantunuulira Ne bagamba kiki ekimubaddeko era abadde ki naye Katonda mazima yakikulembera mu ngeri eyo. Nga sikyasobola kukolera wamu n'amawanga ag'obumu naye nga teekwa okubuulira enjijuvu. Naye okuva mu kiseera ekyo okutuuka kati ekigambo kya Katonda n'okulangirira kwa Bayibuli n'enjigiriza ey'amazima ey'abatume ne bannabbi yasitulibwa okutwalibwa mu mawanga gonna ag'ensi. Era n'olwekyo obumu obw'obuntu bwassibwawo era kati nno abakkiriza bonna mu bantu bonna bonna n'ennimi zonna basobola okusigala bwe bali mu nnyumba basobola okukuŋŋaana mu linnya erya Mukama waffe era ne basobola okuwulira ekigambo kye kimu ekya Katonda. Katonda yalabirira ebibye byonna byonna eby'okuweereza n'obusobozi bw'okubuweereza ku mitimbagano mu mikutu gyonna gyonna egiriwo kati. Era obwo bw'owulira bameka abali mu kutwegattako naye kati awo nno weebaza bwebaza Katonda Mukama waffe newankubadde nga tetukyasobola kubeera nakukuŋŋaana wano olw'amawanga gonna gonna naye bwe tuba nga tukyalindirira obwekanisa nkyogera nti Katonda alabirira ebyo byonna era mu nnimi zonna n'olwaleero ziri mu kukyusibwa okuvuunulwa kuli mu kukyusibwa mu Luzungu, mu Lufalansa, mu Lurasha ne mu nnimi zonna zonna enjiri eri kuvuunulwa era bona bona leero bakyasobola okuwulira era ne bawuliriza ne babeera kitundutundu w'ekyo Katonda kye yasuubiza eri ekiseera kino. Era mwena mwena mukimanyi baganda bange ne banyinaze ebiseera ebiyiseeko emabega katono nabawa ekyokulabirako mu Luuka essuula y'okubiri nga Simyoni eri ekyabikulibwa n'Omwoyo Mutukuvu nti talirega kufa okutuusa ng'alabye omununuzi. Era ekiseera bwe kyatuukirira yakulemberwa n'Omwoyo ng'ajja mu Yeekaalu era n'asitula omwana Yesu mu mikono gye n'agiwa omukisa era ng'agamba nti Mukama kati nno leka omuddu wo agende mirembe kubanga amaaso gange galabye omulokozi owa Katonda. Ayi Mukama gwe wateeka maaso g'abantu bonna eri abantu bo Isirayiri abooluganda ne banyinaze mazima ddala ndi mu kugendera mu myaka 9 era nalaba buli kimu ekyakisoboka ng'omuntu emisana n'ekiro singa wano nsobola okuwandiika nga Mukama baakulembedde era nga baaluŋŋamizza mu Bayibuli yange nawandiika wansi emirundi 15 Mukama yayogera nange butereevu. Mulundi ogusooka saali mu bunnabbi nga 31 omwezi gwe 12 1965 twali tukuŋŋaanye bumu mu kuŋŋaana lw'omwaka omujja tewali muntu yenna eyategeera nokubadde oluganda ffe muganda ffe Branham tayitiddwa waka era 24 omwezi gwe 12 era mazima ddala kyajja obunnabbi obw'amaanyi eri omuweereza we nti nzije nziye efumu kumukono gwo. Era nawandika emirundi 15 jonna wansi nti Mukama nga bwe yampa ebiragiro ebyobuntu si bali abalala si bunabbi bulala bonna naye yampa butereevu ebiragiro ebitereevu. Mukama alabirira ekigambo kye era n'abantu be era awa ekisa nti ffe tusobole okubeera kitundutundu bw'ebyo byali mukola mu kiseera kino. Naye amabega awo nkyogeddeko nti nja kuwa ekyokulabirako mwokumanya okuwa emirundi ebiri obwasooka obwa Marseille mbadde n'akakyogera era n'eri baganda baffe mu nsi yonna balina omulundi ogumu nga gumala bakitwale eri mumitima gyabwe nti eri bunabbi obwawandiikibwa okuvunulwa omuntu nti teri muntu yenna alina obuyinza okwogera nti nti nja kubabikulira ekitawandiikiddwa. Kino tekibeerawo eri ffe kimala nti Katonda yabikkula gye tuli ekigambo kye ekitukuvu era eky'omuwendo era mu ndagaano enkadde ne mu mpya mu mazima ogw'obwa Katonda yabikkula era n'agitubikkulira. Buli kuvunula kwonna buli kunnyonnyola kwonna kuli mu Bayibuli era awo nno kuba tukyogeddeko edda nti okumanya okw'amaanyi okuva nga amazima ddala teri muntu yenna asobola kukifumiintiriza engeri bwe kyali eky'okwewuunya buli kiseera bwe kyali okumanya ng'okwo kwe kwaliwo. Era mwena mwena nga bwe mukimanyi ekintu kyali ky'amaanyi. Ssaawanga musanvu John Baptist n'agamba nti ooluganda Frank obuweereza bwo buteekwa okuba nga bwawandiikibwa mu Bayibuli nti obuweereza bwa muganda waffe Branham amazima ddala buli mu Bayibuli. Lwaki gwe obuweereza bwo tebuli mu Bayibuli? Buteekwa okubeera mu Bayibuli. Namulagira nti sirika okwogera era ne mugamba tisirika okwogera bw'otyo. Obuweereza bwange bubeera butya nga buwandiikiddwa mu Bayibuli? Neeyongera okwogera naye nga bulijjo awo nno okumakya kulwa ssabbiiti kituufu kyaliwo. Nali maze okwambala nga ntudde ku buliri bwange nga ntudde ku ddinisa nali njagala okusitula Bayibuli yange okugitwala n'okubeera n'okwetegereza kwange okw'okwenkya. Naye bwe nali n'akakwata ku Bayibuli eddoboozi ery'amaanyi, omuweereza wange nze nno nakussaawo nga Matayo 24 akanyiika nnamu 5 okutuuka kwa nnamu 7 okugaba emmere mu kiseera kyayo. Ndi wa mazima saategeera ekiwandiikiddwa mu Matayo 24 akanyirikana mu 5 n'ebiddirira naye eri nze Matayo 24 bulijjo kyali kiseera eky'enkomerero eri ebigenda okujja nga buli kimu kyayogerwako ku bw'ekyo era Mukama waffe amazima yakyogera. Naye okuviira ddala ku nnaku olw'okweyongerayo nakitegeera muganda waffe Branham kyeyogera era mwena mwena mukijjukira nga 2 omwezi ogw'okuna nti tereka emmere kubanga enjala ya manye eri mukuja era muganda wafe Timothy atula wamu naffe wano kukituuti aye kenyini ne bonabona basobola okujjukira yatereka emmere nyingi kubanga twali tutwaliddwa nti waliwo akabenje akagenda okubeerawo mu ggwanga lyaffe ery'enjala tanka ez'Abamerika oludda olulala nga tanka ez'Abarasha nsobola okwogera nti ŋŋenda okukolako kyolabako mu Berlin nga naffe tulowooza kigenda okuddirira awo bugwe n'azimbibwa era ettaka neryalibulibwa era tetwategeera ngeri byebyagenda mu maaso era nebyandidiridde ne tutereka emmere eyabulijjo omuterekero ne wajja amazima nga 3/12 bwe twali tutudde wamu owooluganda Branham n'antunuulira n'aŋŋamba nti owooluganda Frank obadde oli mu kulowooza nti wali mu kujja enjala ey'okulya emmere eno eya bulijjo ey'omubiri n'omutereka emmere Katonda alituma enjala ey'okutuma ey'okuwulira ekigambo kye era nga bwe kiwandikiddwa mu nabbi Amosi era emmere gy'olina okutereka kye kigambo ekyaterekebwa ky'ekiseera kino era kikuumibwa mu kubuulirwa okwaterekerwa mu ntambi era n'ayogera nti kuumira ekiseera eky'okugaba emmere era okigyeyo ng'ekiseera kituuse era abaluganda ne bannyinaze bino mu linnya lya Mukama olwaleero tekiri eri muganda waffe Branham tekiri eri muganda waffe Frank naye kiri eri ggwe nti tukkirize era tuwe ekitiibwa ekisuubizo kya Katonda kubanga yawe ekisuubizo nti alituma nabbi Eriya nga olunaku olukulu olw'entiisa olwa Mukama terunaba kutuuka era kino kye yakola muganda waffe Branham yali talina kyakukikolera Katonda yali yamulonda nange sirina kyakikolera naye tuli kitundu eky'enteekateeka ey'obwakatonda ey'obulokozi mu kiseera kino kye tulimu kino kiriba kyamazima ddala nga bwe kyali ekyamazima ne Musa ne Yoswa era nakaakano bwe kiri abooluganda ne bannyinaze nga tetunatwalira kisuubizo kyonna oba ekintu kyonna kyonna Katonda kye yatusuubiza tulina nga bwe kyali abantu ba Isirayiri naffe bwe tuli bonabona abava e Misiri egyo myaka 40 abazaale banga tebakomolwangako era bonabona baali balina okukomolwa enteekateeka y'obwakatonda yali erina okuzzibwawo nga Katonda ayagala fena fena tufune okumanya okw'okweza obujja munda muffe nti omwoyo wa Katonda amazima ddala asobole okukolera muffe mbadde ndowooza ku bbaluwa eri Abefeso essuula y'omukaaga Pawulo omu y'oyo agamba nti ku suula esooka akanyereka 13
mit dem verheißenen heiligen geist versiegelt worden nachdem ihr geglaubt
habt ne mu Kristo namwe abawulira kigambo kyamazima kyamawulira amalungi ekyobulokozi musula yokuna akanyira kasan temunyiza mwe mutukuvu agamba kinatawo nti mwejjeko omuntu oyo mukadde mwedze obujja munda mu mwoyo gwammwe oluganda ne banyinaze. Tetwafuna bufunyi kigambo naye twafuna ekisa nti munda muffe buli kimu kyakyusibwa, buli kimu kyaddizibwa obujja, era Mukama Katonda asobola nga yeesimisa naffe mu mazima. Tusemberedde ddala eri okukomawo okwa Mukama. Tewakyali omuntu asobola okutambula ku bubwe ye kennyini ng'alina enjigiriza ye, naye amazima ddala bonna bonna babeere mu bumu ne Katonda ku bw'ekigambo kye, era okutwalira mu bumu eri abaweereza bonna abaweereza, abaganda baffe abaweereza bonna bonna balina okukitwala ku mutima kye mbadde n'akasoma okuva mu bbaluwa ey'okubiri eya Peetero essuula esooka akanyiriri k'abiri. Ono kiwandikiddwa
euch vor allem darüber klar sein, dass keine Weissagung
nga mumaze okutegeera kino nti buli kigambo eky'abannabbi ekyawandiikibwa tekigezesa okukoma kwayo kyokka, era ekigambo kya Katonda ekitukuvu kijja kutuukirira nga bwe kyawandiikibwa. Era amazima ddala neebaza nti kiwandikiddwa mu bulambulukufu, tewali asobola kuvuunula si bunnabbi bwa muganda waffe ono oba oli, naye teri nnabbi w'ebyawandiikibwa. Era kyeyongera, tusobola nate okweyongerayo mu ekyo ekiwandiikiddwa wano akanyonyi k'abiri mu emu. Kubanga siwali kigambo kya nnabbi ekyali kireeteddwa mu kwagala kw'abantu, naye abantu baayogeranga ebyava eri Katonda nga bakwatiddwa omwoyo omutukuvu. Era abooluganda ne banyinaze, eri kino twebaza tetulina kwekebeja eri ekintu kyonna kyonna, naye ekintu kyokka eky'amazima ekiri era kiri ekirabo eky'obunnabbi, babiri oba basatu bateekwa okwekebejja basobole okwebaza ekyo, kubanga obunnabbi buva eri Katonda. Amazima ddala kigumu gye ndi okujja mu myaka 40, era temutya muganda waffe Shimiditi alina kyagamba, naye twebaza eri Katonda. Era amazima ddala twebaza nti ye yatuyamba era asizaawo ekisa ng'ekigambo eky'obunnabbi nti ekkanisa yazimbibwa 100% waakyo wansi ow'omusingi ogwa bannabbi n'abatume. Era amazima ddala twamufuna okumanya mu byombi, kubanga tukyogera emirundi mingi nti nsonyiddwa nti buludde lulala, era twakifuna mu kumanya ne mu bulumi nti olw'okutambula okw'amaanyi okw'omwoyo wa Katonda okwagala kw'omuntu kwayingiramu, era ebintu ne byogerwa ebitali bya mazima mu maaso ga Katonda era mpa ebyokulabirako bibiri byokka nti oluvannyuma olwa 1979 olubereberye lwali lunna okukolebwa mu bunnabbi kyayogerwa anti nteeka oluganda Claus ne Ruth eri obuweereza naye nali sirina kirowoozo kyonna kyonna nti ekigambo Katonda kyayogera kyali bwe kityo. Nali sirina nsonga yonna yonna. Singa nalina emikono 10 gyonna gyonna nandigiteese mu muliro. Naye bagamba nti bwe kityo Mukama kyayogera bwayogera bw'atyo Mukama. Kituufu. Awo ne wajja ekiseera bwe kitaali bwe kityo kye nandikoze nga tewali kirabo kyakutaalibwa naye Claus ne Ruth nga bali mukujja mu maaso ne mbasaako omukono era ne mbatwala omukono gwa Katonda. Kituufu lwe bwakya ku makya olw'omukaaga essaawa 4 nga ndi mu ofiisi yange nali ntudde ku ntebe yange nga bw'owulira eddoboozi lyange mu ddoboozi eriragirwa omuweereza wange wekebejje ekitabo ky'abakukola by'abatume obanga wabeerangawoko omusajja wamu n'omukyala we eyagattibwa mu buweereza kisobola kubabuulira ekyo. Natabulwa ne nzikakana wansi ngwa wansi nga ntabuddwa eddoboozi lyali lyamwanguka era lyayita mu magumba ne mu musomyo nekebejja n'okusoma ekitabo ky'obukola bw'abatume era nali nina okulaba nti ne badikoni nga tebalina bakazi baabwe baali bagatiddwa mu buweereza era ne bayitibwa era ne mpita bana abaabo b'obunabbi nti buno obunabbi tebwali bwa Katonda era luno lwali olunaku olw'emagombe n'abaali emagombe ne bateebwa era nga jjukira bulungi nti Mukama kye yayogera nti enzigi ez'emagombe teziri wangula. Naye ekyaliwo okuva mu kaseera okweyongerayo omuntu tasobola kukigamba muntu mulala yenna naye Katonda akikkiriza akibeerewo era ne tusobola okutandika bupya ekiseera kino twali tulina okuyitamu ekyo naye nina okwogera kino n'obulumi nga tumaliriza. Njagala mwena mwena mutegeere nti ekiseera kituuse awatali kintu kyonna kyonna ekiteekebwa okwogera oba okukolebwa naye Mukama Katonda nga yalina eky'okwogera yekka era asobole okukola ye mwene kye yasuubiza okukola eri ekiseera kino era mukano ya Katonda mwena mwena abaawulira ku 1979 baabuuza tikiki ekyaliwo era baakibuuza fenfena ne tutegeera naye mazima buli kintu kyagenda okusukuluma olusalosalo awo nno ne tuzuukuka awo bunabbi bwe bagira nti mwana wa Friedman jangu mu maaso leka bakusabire eka omuweereza wange akusabire ne tuyimba olwaddirira mu luyimba olwo lwennyini owooluganda waffe Friedman ng'ajja muganda wange Franka olwaleero ali mu kibuga Munich mu kiseera ekyo kyennyini nange kyali kirambulukufu eri fena fena waliwo ekintu ekitali kirongoofu wano ebintu byali byogerwa nti wechito wechogera wayogera mukama ngabyogera babito ebyali tebirina nkola eri Katonda naye nga bijjudde ebirowoozo by'omuntu buntu yali aweereddwa omukisa kuva eri Katonda naye Katonda yagulawo amaaso gange n'agafukako amafuta n'amatu gaffe n'atuwa ekisa okuteeka enteekateeka mu buli kimu n'olwekyo n'ogamba abooluganda bange abawaayo enzivuunula endala etali owooluganda waffe Branham kambabuulire mu kwagala owooluganda waffe Branham nakiwandiika mu bbaluwa emirundi 1500 ng'ayogera nti bw'atyo bayogera Mukama kino kye kiseera kyalinga bwe kityo nti bw'atyo bayogera Mukama buli lunaku yalabanga mu kubikulirwa era nakati nakiwandiika mu bbaluwa nti Mukama waffe ali mu byonna munabbi era nga muweereza n'omuganda waffe yali byonna nga nabbi era nga muweereza nga nabbi bwe yalabanga mu kubikulirwa Katonda bwe yamulaganga n'omuweereza yakolanga ebyo bwe yalabanga mu kubikulirwa era obuweereza bwe bumu obwali buddamu mu kaseera kaffe awo nno bwe kijja ku bigambo ebirala nga muganda waffe Branham bagamba bw'aba ng'ayogera ku bubonero omusanvu nasoma ekitabo kya Uriah Smith nasoma ekigambo ekitabo kya Uriah Lake nasoma nensoma ku mateeka ga Musa Skofi ng'agamba nti 1970 nti wajja kubeera mu myaka gwa 5 egy'okujaguza jubiri era kyali yali alina engeri we yali akisomye mu kitabo abo bonna bonna bali ku ekyo nti 1977 kituufu oli nno ateekwa okukireka bulesi kirekera gye tuli si nsonga ntono eri ffe nti amazima obubaka obw'amazima obulongoofu buli mu kulangirirwa ekitundu ky'obubuulizi ekitundu ky'okuyigiriza n'ekitundu eky'obunabbi bisibwamu nti buli kintu kiteekebwe mu ntegeka ya Bayibuli okuba ey'amazima asaagala ebyo Willis yayogera ng'awandiika ng'ayogera kubikulira essuula esooka nti Yokaana nti yakyusibwa ku lunaku olwa Mukama nti olwo lwe lunaku olwa ssabbiiti olunaku olwa Mukama ng'amazima ddala mu nkomero lwakyo kya bulimba nti olunaku lwa Mukama kyasuubizibwa nti alituma nabbi ng'olunaku olwo lukulu olw'entiisa awo olunaku lwa Mukama kisobole okutuuka amazima terwali lunaku lwa ssabbiiti abooluganda ne bannyinaze twakulemberwa ne Katonda mu ngeri eyo okukkiriza ebyo byokka byawandiikibwa ebitukuvu ebyogera era nga bwe tusomye nti tewali bunnabbi obwawandiikibwa olw'okuvuunulwa okw'omuntu era nga muganda waffe Bongadina asomye mu Timoseewo ekyokubiri essuula y'okuna akanyira ka 17 nti Pawulo mu kiseera ekyo yali atwaliddwa nti okuyita mu kuweereza kwe Mukama waamuwadde kuli mu nkomenkereza era agamba atya nti oluvannyuma lw'emyaka 2000 eziise era waliwo nabi agenda okujja oba waliwo omuwereza omulala agenda okujja kati ekiseera kyekyo buli kimu kiri mu kukomenkereza era Mukama agenda kumaliriza omulimu gwe eri abo abanunulibwa mu bantu be abangi ng'agamba nti okulongoosa kwonna okujjuvu ng'abafukira amafuta ag'Omwoyo Mutukuvu era ng'enkuba eya ddumbi n'eyatoggo ng'etonnya ng'ogenda mu ggulu tegunaba kutuuka Katonda waffe ow'ekitiibwa yalagira ebintu byonna era ni mu ekyo tusobola okuweereza n'okuweereza kuno okw'olwaleero era n'okuweereza okutereevu kusobola okukolebwa era okusaba kwange kuli nti tewali muntu yenna yenna ansaba ekyo ekiri mu kwogerebwa wano leero tewali bbaluwa ku kino oba sijja kukiddamu kyayogera bwogezi mumanye nti emyaka 40 gayise kiseera kya njawulo era kituuse ku nkomerero yaakyo era mwena mwena mukimanyi omwaka guno saateekateeka newankubadde olugendo lumu sandikikoze mu ngeri yonna yonna Katonda yakimanya buli kimu bwe kirina okubeera aŋŋamba Mukama nti leka omuweereza wo aveewo mirembe kubanga amaaso gange galabye okutuukira ku ekyo watuma nabbi wo mubaka ebulikulembera okujjaako okwokubiri era gumaze okulembera n'olwekyo nga muganda waffe Branham bwe yakyogera mu nsi yonna yonna tunga buli kubutukira kw'ensi yonna yonna kimaze okulemberwa era abooluganda mwena mwena mukitwale mu mitima era nga mubuulira ekyo kyokka kye musobola okubuulira okuva mu Bayibuli era ekintu kyonna kyonna ekirala mukirekere Katonda mwene mujjukire emmere yemu eyo y'okugaba mu maaso ga Katonda Mukama yatuwa ow'ekisa kye Mukama awe omukisa mwena mwena mu bantu bonna bonna n'ennimi n'amawanga abeere nammwe mwena mwena era ajja kukireeta kibeereewo mu ngeri ey'enjawulo era ne mu kyewuunyo era omuyimbi ayimbye era nze simanyi na ngeri naye gwe ogimanyi mu kuyimba mu nnyiro lw'okubiri ng'ayimba nti nange simanyi kiseera naye gwe ogimanyi nti enteekateeka yo yagwa edda amazima kituufu lekano tweweeyo eri ekiseera kino tulina ekisuubizo kya Mukama nti nja kubeera nammwe ennaku zonna zonna okutuusa enkomerero y'ensi muweebwe omukisa n'emikisa okuva eri Katonda omuyinza ebintu byonna byonna mu linnya lya Yesu etukuvu weewaawo mwena mwena musobola okuyimirira waggulu okusaba Uganda Fresh Military wano tumusaba kati ajje n'okwebaza Mukama. Mukama waffe mu ggulu awatali gwe tewali muntu yenna yenna tewali awatali gwe tewali muntu asobola kujja okutufuula omukisa era tukusaba Mukama nti ekyo kye tuwulidde okuva mu kigambo kyo ekigambo kyo tekirigwawo era ebintu byonna bijja kugwawo naye ekigambo kyo kigenda kusigalayo emirembe n'emirembe era ffe nno tusaba ekisa mukama bwe tuba nga tugumidde mu kigambo kyo tugenda kuyimirira maaso ga namulondo yo tukwebaza mukama olwa buli kintu era buli kigambo olw'enjigiriza gye tufunye emyaka mingi giri tuli mabega era kati tumanyi nti mu kiseera kino tetwafuna emmere yo gye watereka mukama ow'omugulu etuweebwa kati era amazima ddala wa omukisa emmere eno tuwe omukisa mu buntu era n'abo bona bona abali ewala era tuzzeemu amaanyi nsaba olw'erinnya lyo etukuvu baganda baffe ne banyinaffe bona bona abakulu n'abato abakulu abato n'abakadde bawe ekisa era tukuddiza ekitiibwa n'ettendo nti tukole nga ettendo ly'erinnya lyo weewaawo
Oh, my God.